Unit 8. Traveling is good.
Kusafiri ni kuzuri.
Dialogue. Steve is spending another week or two with France's parents, and he is now discussing his travel plans with France's father, Elvin.
Sijui kama nitapata nafasi kutembelea pwani ya kusini. Bila shaka Kilwa ni mahali pa kupendeza.
Ndiyo, hata miji ya Lindi na Mtwara. Ni lazima urudi Nairobi mwisho wa mwezi?
Si lazima. Kabla sijaenda Nairobi, nitakuwa na shughuli huko Dar es Salaam. Tena, napenda kumtembelea rafiki yangu anayekaa huko.
Anafanya kazi Dar es Salaam?
Ndiyo. Natumaini atakuwepo nitakapofika. Anasafiri mara kwa mara kwa ajili ya kazi.
Basi ukiwa na nafasi, ukae kwetu mpaka kaka yangu aje.
Yule anayekaa Tunduru?
Ndiye yeye. Atakuja wiki kesho. Kwa kawaida, anakaa kwetu siku mbili tu, halafu, anaendelea na safari yake mpaka Mtwara. Yeye ni mtu wa biashara. Afadhali uende naye.
Ni safari ndefu?
Ni safari ya siku mbili tu. Mkiondoka hapa asubuhi, mtafika mjini jioni. Kuna mahoteli mawili mjini. Mtapata vyumba vizuri na chakula cha jioni. Siku ya pili yake, mtapanda basi ya kwenda Mtwara. Mabasi huondoka kila saa moja wakati wa mchana. Ni safari ya masaa machache. Utakubali kufuatana naye?
Nitakubali. Nitafurahi kwenda naye. Sipendi kusafiri peke yangu.
How does Elvin ask Steve if he has to return to Nairobi at the end of the month?
Ni lazima urudi Nairobi mwisho wa mwezi? Labda utakuwa na nafasi kwenda Kilwa uangalie magofu.
Ikiwezekana. Kilwa iko kusini ya Lindi?
Sio. Iko kaskazini.
Na Tunduru? Iko upande gani wa hapa?
Tunduru iko magharibi ya hapa. Una ramani? Nitakuonyesha sisi tuko wapi hasa.
Kwa bahati mbaya, niliacha ramani yangu kwa Francis, lakini si kitu.
Kweli. Haidhuru. Umejua Kiswahili sasa. Unaweza kuuliza maswali. Kuuliza si ujinga. Unapenda kusafiri, sio?
Sana. Kusafiri ni kuzuri.
How does Steve respond to Elvin's question about a map?
Kwa bahati mbaya, niliacha ramani yangu kwa Francis, lakini si kitu.
Listen to the first part of the dialogue again, up to where Steve says,
Sipendi kusafiri peke yangu.
Find something in Steve's part of the conversation, near the beginning, that means, Before I go to Nairobi, I have some business to attend to in Dar es Salaam. And repeat the sentence.
Kabla sijaenda Nairobi, nitakuwa na shughuli huko Dar es Salaam.
A little later, after Steve asks if the journey would be a long one, Elvin gives him some details about it. Pick out and repeat the sentence that means, the following day you'll get the Mtwara bus.
Siku ya pili yake, mtapanda basi ya kwenda Mtwara.
Now, listen to the rest of the conversation. How does Elvin say, "Have you got a map? I'll show you exactly where we are."
Una ramani? Nitakuonyesha sisi tuko wapi hasa.
And finally, how does Elvan say to Steve, "You like travelling, don't you?"
Unapenda kusafiri, sio?